studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Ouattara to boggi jande gafandu hala Mamadou Sama Seku jam nyali sakabe kedibe dan jago mo eko fami jogibe nyaw cancer ngoni limtabe leledi mali hakunde hitande 2015-2017 lam on wuti darnade am saddal nyaw o leledi mendi e le odo alhali woni ko yambina nyaloma hertanango nyaw cancer janginobe be kuliti nawtrade kala dabreji mbien na jaminaade yalla himmeji mabbe dina dawre e wi mabbe be cialata ko jati noddude gouvernement o yeso sariya bangal darade fina tawa le huntangul hore basiji honjotobe kuliti wede ana hani tariki leedi malindi beeda wattene da hakkilo ona fufu dum do wawata gollede jawmu dum le journal meden di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide talatare nay le rufe britane 2020 bismillah sakira onono le mbien kedde andardu leedi malindi yambini talatare hande mbien nay le rufe britane nyoloma hertanango habbo nyaw cancer ko buri nya jagomo nyawbe cancer ngoni limtabe leedi mali hakunde hitande 2015 hitande 2017 batte mudum woni ko dogotoro en kay nyawbe fufuna mbien habono notorgul amu bangal odo nyaw o kedde nako hebani en maliki jallo du fashitango umar waygalu
soroma al sorna e makko o malilili hopital l'exemple do bomoko do mafikita ana foti duubi didi nyaloma hande on wonde sawrade o do nyaw o holliti wiide ko be gatti le hen nyaloma hande ana heewi sanne ana buri million goto ujnaaji temedere kala ko be joggi fu be gatti le o do nyaw samtay o mo haaja cuggu po ele de buyte ile 2008 lamu mali o bamino do hen dati hitane fu ko yaata milliondi temedere cefa yaltinta fa paabo be do yimbe le ciowbe o do nyaw ka nyaloma hande o dum hegeta yimbe le hewbe hono kanko madam mafi o sina chowda chafaje de choggu mudan kewi sanne kanko noddete docteur madani li le soudu doctoro ndo wonde gollude wiide do chafaje lamu an han yafinde dun wattu jono watta dun le amo so ni dido golliji gollama o wi o do nyaw an wayi hebinede jogala sabide nyaw o so neddo andinimo law huncinimo hore law ko yawi ko buri hewde fu o samtan amde 2015 fa yotti 2017 ko yata yimbe le ujnaaji chapande jeegom e temede njoyom kanyum en tawa an chaawi o do nyaw nyaw o sifaji makko an kewi sanne ko buri hewde bangal roobe le fu o nanga en di mudun na wakkatiji keba nyaw ciofe wakkati dun yotti o faale huusere mudun en e ko nande mun ko buri hewde warbe be furdu matan dun accho hakki ko nayiri bangal ciofe mudun en na mati ko nayiri bangal huusere mudun en honno roobe le be matirtan kanko docteur li o holliti wiide o do nyaw sababu mudu an heewi o holliti wiide arande fu yomo wana nyaw ndaabo wakkatiji ko bi adama nyaamata ko jartilato sababu mudun na ko buri hewde sukabe furdu san jara tabaji na so jari droguji e ko nande mudun fa neddo hebatedo o do nyaw an haani wakkati fu tawana wada bilki sembe caldi nyaama ko nayiri bangal bibbe ledde sabi de nyaloma hande o do nyaw on buri sida warde kanye tuberculosis fa yotto yo nyaw u balla no fedde o mes de hollitiri wiide
kala njibe be dorare fam do mbiyon hebbiuji su jottamani nambaawi nawtorade bembal whatsapp numero 0676682850 viamu mbudu yobotake mudu yo 37321 ko buri umnyaande noga e jeegomo habotobe na landinande bin imadraji DDR ardo kabaru DDR matin dun kumpa kenyan tatti lewru nduto segutun e wattu kawrutal do hejo golle hitande 2019-2020 kejabe pelle cinwe takurundu fuf na gonno tun kedanna ko zahabi uldu sidi mohammed halni kejabe amen to segutun mohammed sisi do fashitango umar waygalu
l'etape d'enregistrement est terminée nous
avons min jaltini dum wono windude habotobe himbe be ko yaata udinaaji noga e jeegom kani en binda jo kabwarde wobbe anton do wonbe kebay windede sabide sariyaji biya di fu be ngana tabibe dum be do yimbe lo woni wobbana jogi chondiji mudi en kanye kaaje e yiteji be wonbe min gatti e gubal dido bangal sukabe jokol do ko wulbe
la categorie 2 c'est-à-dire des jeunes à risque
wana fufuna taw wata sam binde miande amunya le basi e wi mi honyotobe yoga watugul mbay watangul hakkilo do no fevri tarki leedi mali na hasindini yalla mbien sam binde gondal mbien latu tongal sababu hewtagul jam mbien dumido wobbe kay mbihi mbien jati ana hani mbien yata feccagal kenyan meden kedanna ko fatmata tugula hewani en du fashitango umar waygalo
ile garnuji tabino di ko buri hode jamarnde fu so mati tiidallaaji nayirto bangal fina tawa fa hande dido datar mbawi nangge ngata yalla tit Allah ji kon leedi meden di yoga e majji fan hebene jogola no kanko do detel Ibrahim Eli Diko janginowo jande do du wure leedi meden de holli tirwido bami misala hono dindirago ko woni hakkunde jamare de o wisa dewi hakkunde burdaabe kanye haabe sa dewi hakkunde fulbe kanye waylube wakkatiji kanye hakkunde fulbe fa yotto yo bobobe so bami fatit Allah ji matama hakkunde jalini di ko nayri bangal dindirago an wayi tuugirede ka nyalawma hande no o wi hile ngalludire dum buri fu nawtirede ko heewi jamarnde du gollal golleji goddi kasen Anton nawdi tuugiro di do golleji fa handen o wi hi dum way latata sababu so kaldal e kawral lato hakkunde jamarnde fur ka homo fu anda do hadata e goddo feso dindirago an hakkunde modon jaji hamma sango andan do kabaru nyenya ko leledi meden di holli tiwdi nyalawm handen o jamarnde jatun ko immanta ko dun o bamino misalu le nokkuno dirtet esakan le lefol sahara ngol o hollitiide basi jano gonno ton le ko dabbino ko kanyi le garnuji dabbino di furu le dido basiji o wi wakkati fa tawan dabaji do an tuute ton ka wakkati fu kawrite an ngat ton hakkunde jamare wonde ton de yewel yal hon tidalaji ko ni hakkunde mudu en hani hebindirede jogala le dido imma dara jatti latino sababu e halaji makko di so festival di desert esakan an wonno e wadde do timmata do be do yimbel idon fu kollitiwi defa handen fina tawa le leji meden di an wawi tuugede dum jangine li ciudi e koldi kedam konko noddete di jaji hamma sango fa hande ko mo sifido hen ele halaji makko di o wi nyaloma hande o sa ewi hono ko wonde wadede jande hakkunde re ko noddete lycée ko wana dum fu jamarnde haaja yimbe lebe an kanni wirfitade hono leedi meden di daririno illa arande ko nayri bangal famminde sukabe no fina tawa wordi yalla leedi di fu an yaha yeso so kaldal an wad an hani ko tawe yimbe lebe fu an ngattindiri hakkilaji homo fu ana jabbito goddo no feewiri fati fe goto wada ko nayiri kabaru bonki no kanko Ibrahim Eli Diko hollitiri wiide
mutra gollem jen syndicat 15 octobre 2016 na jukiti e wi ardibe be musel mbe mbien pammi adi nawtorade kala ko yaddata sariya faysu mbe nuddude gouvernement o yeso sariya yalla himmeji mabbe di na dawre syndicat mbe martini dum kumpa beta ko o e wattu kawtal hakku mabbe mbien nokkobe kabaruji be kedana ko heban en musa malle sisugo do fastango umar waygol e mum na sendugo
kanko Ousmane Almoudou gondo le fedde syndicat en cinnibe ndudo talkuru o holiti wiide wattu jono dati di fuube jaltinan fes hitaninde mursa wattu jono wi ko bi fa jobdiji mabbe di beede ko yudun dima ko jangino be jati wondi e huntenede hore
enyeli jokkude ngom muftere golle fande lamu o tabbi sariya dum woni article 39 comité otata so dum latoto sababu ngade hitane nde futtawe min jangay non dum waddirte ka dum latoto sabe bubu sisi so ko gonga kay mi do yidi holitinde biide mi den landini yottinde ha bongo
kanko noddirto sambu jaje fofana o wattu jono o holiti wiide e mbay wadde plante jati fewde e lamu o sabi de kanyu sali tabadi ido sari yaji holiti wide wala jawdi watu joni o
ona dot mwen o de la
fere mutre golle sindika e anambawi wande kule jike udi gosi hono siti ngaji batu ngaji majere iko hewi nka iso nung iwi hena bebe mbawi dunna na bude kabarundu yeso sudu sari ya yella idu wajimbina lamu o tabude talki sari ya
bero muse ngabe chinyime nuro talkur sapo e jolioro oktobri hitane 2016 edo gonde murtere mabbe balde sappo e nayi ilale noga e go lewru janvier jabbinon du le majjunbe bibe ngaran wadde murtere wonde kasende balde noga e bamde sappo e jeddi fevrier fa yottoyo sappo e tati lewru mars
kawrutal jagoball festival sur le niger fuddi hande to segutone e dosis li devral e gondal bibe leedi ndi ndedo yambere fina tawa hawruntinonde hitande fuf kuma nibe golle nyenyal e tawangal jukkito fa nyande ala jena lewru fevrier bangal mudun nalado amen tun matnon on kumpa yewtereji kewdi
Studio Tamani, yo fa balla mu leede Suède, Danemark, Suisse et Fédéral Europe.
Sengarte kabaruji nder region gaji ambidi holtama wiide to gawo ton mbien jokko horojo bank BNDA warama kenyan tati lewru fevrier to mbien nokku aljana banja jo en kabordo be anditaka mbien uditi yiti do mobile makko fay mbien fay fadde mabbe dugude doni don won ko heddiki hen gendarme en puddi horgol yalla mbien yitude gulube dumbe Samson Gouton hultama wiide ben ko buri galleji tematati e chapan e jetti talka en totama ngure kenyan tati lewru fevrier dereji sifa unyaaji ben noga e joy unya noga e jetti ben woni ko hokka unya noga e joy e tem en njafo don woni ko kala ben galle watti ben watiti nyamri kosam e sikoro yo e do faba kalisi pam bangal action contre la faim ran kabaruji amen hande di to korotun hultama wiide ben kassen hipugol wadama do wuro bana ben gakku kenyan tati lewru ben fevri wonande jon e kabode be antitaka seda fuji cultivide nay kedigi hen yita dun wadama le wuro go yimbe wuro go fuf ben dogi yuppu nuku o mistina wiide go wuro goto go ben yidi non e bedde jon e kabode nyande ala didi lewru fevri dun timinta kabaruji amen do e sedde yottamedde go wande.
See you tomorrow.